Brass will sell Betty and Quassem. O my dear, so before we be on Bell, no, I soon will say, and Quassem Bredu. I am so for a quiet for Nenemo a chair assembling. Vessel say any demo will be so trust me a bonfire. And the coffin will ride, what summon by quite a big man's abound chain. But be be of my adrenaline yenny any near and tears yenny. A bright tear was summing on Quassem is sweet. Wade dia oni won obeyu hu di achre no na dia oni won so no obetuni jide mu so opia emu bia anyo yera ba e so fo akwa Hayford enam ne mu chasen na mi shraw amen onia medaso ewo akwenya enan ewo ho a ebetumi ama nkanyan esi a ye four conditions for revival. Na yehu se nkanyan kasa ensi kwa ne mo nyankopon enkofo ene ma nkanyan si se nyame enkofo efrase ebre wo ho asia se dia twesem ne kan wo besusem ehum etosumenu tinsun imu dunan se se meman ya yabo medin afrom bebre wo ho asia bebre wo asia ere tene se ahobrase e ya de a ehia pa na nyankopon no eni je ho ti e ma yakobufo bakobu homa no ka se se de a obre ne ho ase no yakobu homa no ti nan eyimu insia o se nanso oma na dum bebre emom enti ena atwe ne se onyakopon si ahantafo kwan na odom ahobrasefo nyamya hu se enti mu fam ho hwe onyakopon ase na mu si obonsam kwan obedwane efiri mu nchen na mu mbe onyakopon no beban mu amen binya uchimi amnya hu se ahobrase eyade a ehia yie pa ama o Kristo ni bia ene sede a ede obi tunyum wa sori na ohun nnyum to mangusra eta akire no na oye biribi na okaka no ahantanti oja sori bibo asori twene obesua no de na odnam ho ahobrase mu kakra kakra asori na boka esu na asene se o ai unyei do beboye onya hunu bo pe na waya hantan fo onya se wan hweni ye no yo hantan fo e wo dia onyankopon dia mammu ana dia shromu ana wo ya betime efiru nsa eji se utie twesem ni ya osi onyankopon si hantan fo kwa no dum bro ai anbrase fo Minia utimi. So why a hunter che Emma and Fasudibia mro and the woman yanko penny minyam. And ne can you kenya as a mamma who can etch yanko pass some chair preface when ya me is there for no essias or if any way and him so and ye. Eh, yes, so ya miss your unfan and holding your butuso. But when ya me would send him my no nyam brassier, when ya me chow quite papano. Nasa qua with a yaminko from one a bit to yaman see. So pese unya bibi fo nyankopon enim pese unya nhira bwo nyankoso pese unya yedi pese unya kan kwa dia me sron se obre ho ase aware mu asem na ye kakra se bible se oba bre ho ase na okun no ene ni wo kakra bi na wo bibre kar won manim tro nyam sonsu paso poma ho den unya de se ne a otie me Orofo. Enti da twa sem ne ka no. O mati o. Enti duwotwe. Eyi mu nan eno so e ka bi. Ja babu no kanin. Ose enti obi ara obre no ho ase no sa bo fri. Orani okese kura o soro ahenie mu. Bini awuche mi. Ahubrase e ya dia se omre ho ase won sini bebi a o. Ti so ba bi o ha. No ho fe ye. O ye kama won hu se yes wo de fo so biara ni. No ho. Ti da se da ye he de twen wi e bebre o he de twen obeka. Ba no kwasem ni ani di na sa ba no ontimi nya ware. Se ahubrase ahum enni saa nipa yi mu a obekɔ aware empire du masa okɔ ni nyina obesan ba obi abrante bi wa otim sɛ yes akɔsu ehum mapa onim die pa onim nidim jena aya hantan nti onye adwuma nyɛ yesɛ adwuma no onye nyɛ onisu na hantan hum na wonum no agyɛ nkɔsi sɛ obekɔ so revival ma no no anu so bɛ hunu sɛ sɛ dia bɛsɔ samuma tɔsu mienu tinso no yimu du nan ne kasɛ sɛ memman ya yabɔ me din won so when you call yourself as a Christian you need to humble yourself ɛsɛ sɛ wo brɛ wo ase ɛnɛ asɔfo ketua ɛmfa ɛmbrɛ wo ase ma asɔfo mpanimfoɔ ɛni wo saa ɛnɛ saa nwoma abɛ a ɛnɛ hantan a abɛ ɛfiri him onu a wo tie me Mumye ye hantan efri abrabom ne mbre ho ase to onyakopon no tumi ene na ho den na ase de benye onyame nsem hira onyame asem bakwa ise benye asaba ne jeno moye fo ye ho se onyakopon den si obonsam obonsam ene o hantan fo ene o de hantan aba sanse so onyame mbre ho ase a mo hu onyame ene minyam ti onya ebia on fakrie so kra je nkwa wo de woni so se se waya hantan a chenti no kra de onyame mpe woni ma he ba nyame ka cho se wa wa so ndi so abre wo kumbe mama o ma ho mi ra yesu si ja sa hantan na bran chene bra ho ase na oni nyame be se pega obi o a hantan ti wa hwe ase a hantan ti odwuma mabɔ a hantan ti ama waware ase a hantan ti ama osika biare adwuma firi wo nsa a hantan ti ama wonim nyame nyina ase enka chi tazo nyankopon si osi antafo osi nkwan no dom awobrasifo mesrese sa hantanti amwako gyna bibia enya enka echi wate so befa kristo so okraje nkwa bible so nyoma nan na ho se nipa nyina ehu edi kan ne se nipa nyina yeboni yeboni so na kotua ho Bari Yesu Kristo bai bi wa se ni aso bi tu e bonika. Bi biara obaji Yesu Kristo edi. Odina no ape bi kaso Yesu Kristo ni urade na koma ji tu so wi e no sori ni nansa so no. Bible si obaji ni nkwa. Eri ji no eni pa hantanti e bi ntimi mra ho ase se obekwa asori. Me de me kwa asori a e se e na me pese be kasi a che be me se hantanti kwa obi ba asori a e se ye se e bom pai obesori no no te ho. Ya tunyo ya nsori nye feni diye mwa wanya kupa ni mnu Noti wo na wa kurani wa ya hantai kukuru ku Ubiwa ni sike nti wa dae hantai Masa unyami wu tumi seo juu sika furu nse Pre mwasi Nenya minshirao Pre mwasi Zanse Unya kupa wu kachile kinsoro mwase Ni ya waye nina mihuno Na matini nina Nemo mrejami nisho mwho ya nyoma nae ese muna mo koso sa revival yi o mo se ube brem ho ase ube brem ho ase o me nyakopo menim ese mo brem ho ase o me nyakopo menim a bibiara mpe bia msabeka oni a uzu tie mi so ye wa hwe ase na hantante wa hwe ase nya me ma oso so be fa kristo o kraje nkwa na raja yo fufro na se wa hwe ni ya wo dia hantani sa na odi ko wu Masa emwa sesa wadwen wate na besho nyakopon tumi na ho de na se satan oya hantan ti no se uyo musa hantan ho hunu wo mu a masa na kwasem ni minia ba minia ba ma obedi unya sa obesew woni mra ho so no na efere pese wo ye biribi no na efere de wo ye hwe nyi na akachi nda ya dombre nda ya kwajida ochina eh ochina ni wo odi ahwa ho wo asembe amika se tomorrow may never come e bia na ochina kura ama so me twa ochina ansa eh me jama hunter ansem no disasafo no na mi asafo wo wi ase nyina ye wadwen se asafo man be bre ho ase ne ahwehwe nyankopon ni ma e be ho nyankopon san na basa e wa asafo no enne no ahobrasie ne wonte no nyame no hu no ntumi nsane wa asafo mu oni a wutie mi nyame hwa wo so wa wa wutie nkwasem free life red media ministry e ho neba se ampa no mba ya dwen se ne ya uru se subu se me chai eno menyina jan hantasem na me brem ho ase na menya onyakopon sem adom ani meni ne ni madom onyame so wo yesa anyambe shrawo we mo ebemo ebemo betrawa shemu obomo obomo eh wae kase asen kan bibia na yede wo mesese ufa krisi so krajin kwa ufa krisi so krajin kwa na odo sa tubu se radi yesu kristo beton sa frew se betema brabum na mentumi ntase emu so opia manyo yiraba na mi shaw se wakasa da fofro so oti se nkwasem erba to mi kana fo bia na fofro so to aso e bu so fo akwa hefod ena mena mu chase mi tit fono ma didi so 0244869499 0244869499 for jackson@wami.com and so abef video issue we send me message via or email ma amadin so uti nkwansem na we ni jehundi ayom na utumi chro me e wo for jackson@wami.com and also we text me message e wo 0244869499 we ya baba msabe kanya mshwa nsem if you life word media ministry bona eba e nkwansem. Yeah.